shanga nyanya Baka jakoi kabita kusifu kwa radio Lai mama Marijuana glue na smoke Marashi za umlando Shash leader, need me a doctor Stress reliever, pass me the vida loca Eva, you hear that Ivana Pale kando drink ni asparlina Beastwood, well nsifu YouTube Zilengo mabitum, sabungo mafitum Hadim baby, no she come second Sabu marijuana, ndiyo fragrance Munga, mujwanga kusafisha Utamwangunga, nikukiwakisha Kuna mapedi, chungo utatoanishwa Velo utamwa tuk tuk, nikurushwa rushwa Sare waganist, vela tundo catalyst Ha, ha, zile za kihabalist 420, hiyo masatu ndo best Nikuvuva, marima embakasi west Tangu niwe mono, zile kladi big big Ata ya nono, si frigi ji Check his CV yet I'm the kushpeng Bill Gates Nazizo zanika, it's my birthday date Kila checkpoint